Yangtze Beats on the beat.
Uti sabona bu DJ Colby.
Izophumelela. 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 Izophumelela.
Bathangina lutho bathawuna lutho bahlekisa ngami bakhuluma ngawe bathasina future bathasina bazali bathasina makhaya barerebana bastrani osephezulu uyayibona yonke into imithandozo yethu sizopapa one day asiphele umoya asiphele amandla asiphele inhliziyo noma singaphelelanga osephezulu uyayibona yonke into imithandazo yethu sizopapa someday asiphele umoya asiphele amandla asiphele inhliziyo noma singaphelelanga
izophumelela 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 izophumelela
le lengwe la matsatsi mfana re tlopo bathapelo ditlelenda ra reka le borotho ra thapisa batswadi ra phumola dikeleng ba sala ba maketse ka baka la lenyatso di a siana di a rana di a betha marathone ya Caster Semenya he re tsena re bone ba thuthumela he re vaya ba sale ba futhumela he re tsena re bone ba thuthumela he re vaya ba sale ba futhumela
izophumelela 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 izophumelela
mina izophumelela ningafuni thina sizophumelela noma niyathanda noma ningafuni
izophumelela izophumelela
izophumelela
izophumelela
izophumelela
izophumelela.